Aisha, Aisha, Aisha. Mzuri kama kachoro bodi kakupa mola. I'm like my, oh my. Macho yake anavonga, just like a candlelight. Lips zake zilivoloa, kizingata. Like my, oh my. Gozi yake navometamet, kama shima. Iviwe mnazani na kutamani la. Nipo interested zaidi ya vile navodhania. Kina biyo kampani na machache ya kukuambia. Cause I need you in my life. I'm tryna find me a wife. And you look just like her type. You look like just my type. Swear this love is first sight. Cause you are such a beautiful man. Woman. Woman. Could you be my one and only woman? Woman. Woman.
Kama kachoro kiuno kama dondora. I'm like my, oh my. Na hivyo vimacho na keka kolori. Anavyo virimbua. Abadishe plaka kola. Go spend on my dollar. I'm trying to make you my. Na hizo puzi za keka mudori. Anavyo jishawa. Nisha jaribu kupapasa. Dar es Salaam, Nairobi, ni Mombasa. Sijamona mpaka sasa. Wakufanana uo mshepu sasa, yeah. Maneno manunguno na chuki. Eti mara kiuno mechongesha Uturuki. Uwajibu kurubuki. Benzila koni asari na mino nyuki. Kelele zao za chura hazini nyimi tembo kunywa maji. Wajasema mchana na usiku atalala. Umebariki wa sura kwenye shindano la warembo. Acha nkupeta hii. Kwanza bado kijana, kifua na pajalala. You such a beautiful woman. 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 Would you be my one and only woman? Woman. Woman. When's I gonna Aisha? Aisha.